Zambia.
Vala jombo iwe vota wa UPND.
Vala jombo mama eh.
Vala jombo iwe vota wa UPND.
Vala jombo mama eh.
Irai irai.
Bati usha kusemiseni. Vala jombo mama eh.
Hakainde.
Bati usha kusemiseni.
Vala jombo mama
eh. Boy. Akush. Enda kavot, kuseni se. Bali, akush. Enda kavot, kuseni se. Juba, 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 kijim. Kijim, kijim.
Vala jombo iwe vota wa UPND.
Vala jombo mama eh.
Vala jombo. Tawa UPND.
Vala jombo mama eh.
Irai irai.
Bati usha kuseni seni. Vala jombo mama eh.
Hakainde.
Bati usha kuseni seni.
Vala jombo mama eh.
Zambia. Salute! Quick match! Juba, 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 kijim! Kijim! Kijim!
Vala jombo iwe vota wa UPND.
Vala jombo mama eh.
Vala jombo iwe vota wa UPND.
Vala jombo mama eh.
Irai irai. Jumbo mama
exclusive
left right
music blog don't
see Gijim fire nyere left right Gijima fire nyere hi 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 hi
Vala jumbo iwe vota wa UPND.
Vala jumbo mama eh.
Vala jumbo iwe vota wa UPND.
Vala jumbo mama eh.
Dai dai.
Exclusive on Kwanza Music Blog. Don't see.